Ngifuna ukwazisa apha ukuba imithandazo yenu iphendule imihlangano njengoko sasinayo xa ndandiqala ukulungiselela iminyaka emininzi eyadlulayo. Andizange sasingakwazi nkqu nokuhlalisa abantu kwaye ufumana amabala emidlalo nayo yonke enye into. Kwakuya kubakho okwaneleyo phaya ngentsimbi yesithathu ukuzalisa indawo. Kwakuye kufuneke bavale amasango bangavumeli ukuba bangene. Sasingayi kuba lapho de kube yintsimbi yesixhenxe, yabona, amawaka nje aphuma kuyo yonke indawo nje. Kwaye ndithathe ubusuku obuhlanu bokugqibela kwinkonzo yokugqibela. Kwaye ndakhele nje malunga nelizwi, ndaqala ukuqonda anjani wona amandla ilizwi lalinawo, yabona, ngokuba ilizwi linguThixo, yabona. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, ulizwi wenzwa inyama, wahlala phakathi kwethu. Ngoko, amaHebhere isine atho ukuba ilizwi likaThixo libukhali ngaphezu kwekrele elintlangothimbili, yabona. Ilizwi likaThixo libukhali kune ihlaba liphumele ethanjeni kwaye lisike, yaye lingumtsaluli weengcingo zengqondo, intliziyo, yabona. Oko koko ilizwi likaThixo. Ngoko ukuba kukho isipho apho sinokuziphumza kwaye ilizwi ngokwalo elinguKristu olilizwi lingena kuthi kwaye licalule iingcingane zengqondo njengoko nibonileyo, yabona. Kuhle kangakanani ngoko ukubona into awayenzayo nendlela awasisikelela ngayo. Kwaye ke oko ndivakalelwa kukuba ukwakhela malunga nelo lizwi ukwenzela ubusuku obune, ndivumele nje abantu bahlale bazole kwaye emva koko baphumle, kwaye umoya oyingcwele uya kubiza abantu enze izinto ngaphandle kubaphulaphula. Kwaye ngoko ngobusuku bokugqibela emva kwemini ngecawe ephelileyo ndabona omnye weyona migca mikhulu yokuphilisa endakha ndayibona eMelika, yabona. Yayi ndathumela uBill ezantsi nekhulu lamakhadi, uJean ngekhulu kunye noLeon ekhulu kunye noRoy nekhulu, bakhuphe nje onke amakhadi malunga namakhulu amahlanu. Kwaye emva kokuba belibonile ilizwi libambelele nento eliya kuyenza, emva koko uhlala kanye kwelo lizwi ngoku ubazise eqongeni. Kwaye ndabona amadoda nabafazi belahla iintonga zabo zokuhamba nanjalo njalo, kwaye baphiliswa phambi kokuba bade bafike eqongeni. Ukubona nje, yabona, ilizwi likaThixo lalisele liphumile laphumela phaya lazimilisela kuloo miyalezo mihlanu okanye imiyalezo emini ezintliziyweni zabo, bade balikholelwa ngentliziyo yabo yonke. Ngoko inye into kwakufuneka bayenze ukuba nolo hlobo oluthile oqhagamshelwano oluncinane, yabona, into eyenye kwaye yayiyenene. Kwaye ngokukhawuleza nje ukuba bafike kwelo qonga babeya kuphiliswa kanye apho eqongeni okanye phambi kokuba banqumle eqongeni. Uyakholwa bazalwana balapho nonke? Niyamazi umzwana uEd, umzwana uEd upha, ngaba nimazi mina nivela eArkansas phaya ezantsi. Wadibana wayekunye nam kwiinxalenye zokuqala zolungiselelo lokuqala. Wathi oko kwakubonakala ngathi ngamaxesha okudala, wathi xa ngendlela babeqhele ukwenza ngayo kwiminyaka eyadlulayo. Kwaye kwakukho abantu ababenamathumbu awaye enjalo efana noko babuya bephilile, iimfama, izithulu, izimu, zonke iintlobo zezinto eyazenzayo iNkosi yethu. Ungazange kufuneke kwa ubachukumise abantu, ilizwi liphuma liyenza loo nto. Ndiyaza iNkosi yandinika umyalezo endingathanda ukuthetha ebandleni ngamanye amaxesha xa ndibuye ndifumane ithuba. Ndixakeke kakhulu ngoku kufuneka ndihambe kwakhona ngomso, ndilinde le ntombazana ifike. Kwaye naphambi kokuba ndide ndifumane ityesi yam endlwini kwakukho umntu phaya, kwaye andizange ndihlale phantsi ukususela ngoko, kunzima, yabona. Khange ndithethe kwakuthetha nosapho lwam oko ndangena, yabona, kwaye luxinzelelo ngenene. Ndimele kukucela imithandazo yenu nonke ngenxa yam kananjalo, kuze iNkosi ndincede ndibambelele. Ngoku uyabona umzalwane wethu apha ngenene egula ngenene elele kulo mantlalo, kwaye thina kuza umntu othile emzuzwini omncinane ukuba thina siye eLouisville funa ukhumbule umthandazo kananjalo. Inenekazi elihle liselula okokuba alikho malunga ne18 leminyaka ubudala, liliwele kwaye uyintombazana engumKristu esikolweni, kwaye amanye amantombazana ayethetha ngayo, uyazi, amantombazana amabini, kwaye awaxelele ukuba ayenjani, yeyiphi inxalenye yobomi awayeyiphosile, kwaye kufuneka baphile njani njengamanye amantombazana. kwaye enye intombazane yayikwazi nje ukuyigqiba le enye yayinokuzicingela kwaye yayiziva kakubi kakhulu ngayo kwaye yaqhubeka isimka kwaye yakhukhuleka kude emva kwaye inexhala malunga naloo nto kwaze ekugqibeleni yafumana ukuphazamiseka kwengqondo kwaye bona ikwigumbi labagula ngengqondo umama notata wakhe bayeza kancinane nje bevela eClandel eIndiana ukuya kweli ziko apho baya kuzama ukumthumela emedicine omso ngoku intombazana akukho kwaphuka emzimbeni wentombazana yona akukho nto ngokwasemzimbeni iphile eqede kodwa kunzima kakhulu ukuyicacisa kwaye ngenene ayinakucaciswa into eyiyo umoya wayo ubhadule yabona ngoku wena kufuneka ubambe umoya wayo uwubuyisele endaweni yabona kukho njengokuba sisandula kugqiba ukuthetha apho kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo malunga nendlela esebenza ngayo inkqubo yomntu indlela ekukho izimvo ezintlanu ongena ngazo emzimbeni kwaye ke iindlela ezintlanu ezinokusibiza ngazo iindlela ezintlanu ezifana nesazela intelekelelo njalo njalo singena emphefumlweni kwaye ke xa ungena emoyeni kukho indlela enye kuphela kwaye oko kungokuzithandela okusekela emva njengokuba umntu wayedaliwe ungayamkela okanye ungayiyeka ihambe ungamamkela uKristu njengomsindisi okanye umyeke yena ahambe kwaye usengakuloo mntu lowo wobomi nowokufa wonke umntu ubekwe phambi kwalo mntu okanye uThixo uyakuba njengongenabulungisa ukubeka omnye phaya aze angamniki omnye ithuba elilinganayo lokukhetha okulungileyo nokungalunganga kwaye ngamnye kuthi unalo elo thuba kwakhona kuloo nto umoya sinokuphiliswa okanye asinakuphiliswa ngoku akukho ngenxa yokuba kukho ukuba siphiliswanga ngokukaThixo siphilisiwe kuba umnqophiso awunamiqathango kwaye sele eyithengile impiliso yethu ngoko ke impiliso yethu ikuthi yeyethu ngoku kukuba siya kuyithabatha nale ndlela ukuyikholelwa okanye le ndlela yokungakholelwa nje kuyo ngoku inye kuphela indlela esinokuhamba ngayo siye kubukho bukaThixo ngoku lo mntwana mhle umhlobo oyintombazana kamama wakhe mna eyam ibikade ingomnye wabahlobo bam abangamantombazana yayilinenekazi elincinane lilungileyo eliphuma kwikhaya elingqongqo ngenene lamanazarini intombazana encinane elungileyo kwaye unomyeni othandekayo ndiyamazi kananjalo ngenene kakuhle inkwenkwe eyamtshatayo kwaye yena nje kancinane babakhulisa abo bantwana ukuze bakhonze inkosi baze babafake esikolweni kwaye babezinzisiwe ngenene kuKristu ukuba bangazenzi izinto ezingalunganga kodwa nantso yaye ekuphazamisekeni nje njengokuba ndijonge kwimizuzu embalwa edlulileyo ndaza ndajonga emva kwinkwenkwana encinci eyayinaloo nto inye ngokuchanekileyo kwaye kwisehla saya phaya ngobunye ubusuku kwamzalwane uWright kwaye uOville nje waye nje esekuphazamisekeni okupheleleyo kwaye yena uyazi xa ebeya kuzama ukundigxotha endlwini njengomhlobo olungileyo njengokuba mna noOville besinjalo kanye njengokuba ndingaba nguyise ndatshatisa uyise nonina kuye kwaye wayevele axhume kwaye akhale phuma apha phuma apha phuma apha yabona ngoku into ekwakufuneka siyenze phaya yayikukuphuma siye kumgca womoya kwaye sibambe umoya waloo nkwenkwe yabona intlungu eninzi yayifike entliziyweni yayo encinci umncinci kwaye ubone okuninzi waze wambuyisela kanye kwindawo ebekufanele ukuba kuyo yabona kwiintsuku ezimbalwa yayilungile ngoku yiloo nto inye ekufuneka uyenzile kule nto ndiyibonile kwaye ndiyazi ukuba iyinyani kodwa ngoku nje ndiyanicela nonke ngoku ukuba ndithandaze ukuba uThixo angandinceda ndifumane le ntombazana encinci phandle kwindawo apho ingaziyo ukuba iphi na emva koko ndiyibuyisele endaweni yayo loo ndlela iza ngokholo yabona ayinakuba nalo ukholo ukwenzela isiqu sayo ayazi apho ikhoyo okanye nantonina yabona imele ukuthatha ukholo lwethu apho kwaye ngoku koku ya loo mandla ovuko lukaKristu athe wasinika ithuba kulapho wena ngandlela ithile ilizwi likaThixo lihlaba umoni kwaye limelwe kukuya ngaphaya kokushunyelwa kwelizwi eliphumayo naso isizathu sokuba ndifune ukuthetha kancinane ngale ntsasa phambi kokuba ndithandazela abagulayo. uyawukhumbula umbo ngekudala inkosi yandinika uyazi malunga nokubona elinye ityala uyakhumbula ngalantsasa xa ndandingqina ngokubona elinye ityala ke yayiyinyani le kwaye izwi lamadoda angoosomashishini bevangeli egcweleyo yayilipapashile elo nqaku laze labeka umfanekiso emva kwephepha apha kwaye ibe nokufakelwa kwincinane apha ezantsi indawana encinci apha ezantsi ithetha ngolungiselelo nto leyo eli liphepha lamazwe ngamazwe elishicilelwe ngeelwimi ezininzi ezahlukeneyo kwaye banikezela iphepha elingaphambili kunye nelokuqala kuloo mbono yabona ndaze ndazifumana apha phezulu kwaye ndinqwenela ukuba ubunokuchola ibene kwaye ungayifuni kwaye vuka bendingazi ukuba bangaphi na abaza kuba sezantsi abazalwana bale ntsasa kwaye wena ngoko kuba kunokwenzeka ukuba usilele enye kuhle vele uye eofisini banazo phaya eofisini kwaye basivumela ukuba sibe neqela layo malunga qhubeka ucinezele yabona kwaye kukho konke oko kusentliziyweni yam konke ndinokuva kukuba qhubeka ucinezele nje ngaphesheya kokomlambo kukho umhlaba ongcono kwaye masiqhubeke sicinezela side sihlangane nala mhlaba ngoku ndiyacinga ukuba banako apha ukusikelelwa komncinane kamzalwane uStricker kunye nodade Stricker loo nto bangaphi ngoku dade Stricker abafo abathandayo usapho oluncinci oluthandekayo kwaye ke ba yayingamamishinari ethu ngaphaya eAfrika tshanje ukubuyela emva kwaye bonke abantwana babo bangabantu abahle abancinci kwaye ndiyambona lo unjalo kananjalo njengokuba beyizisa ngale ntsasa ukulungiselela inkonzo yonikezela uphi uTeddy Teddy ungeza apha kwipiano umzuzu nje nyani kwaye masibe neculo lethu iculo elincinane uyazi elaa culo lincinane ndiyakholwa siyalicula baziseni ngaphakathi ingaba oko kulungile baziseni ngaphakathi kusuka emasimini esona kwaye naso isizathu sokuba sidlale oku ukuba thina ngako konke esinako abazali ukubazisa ukuze banikezelwe sibanikezela enkosini kwaye sibazisa ngaphakathi ngeli xa besezintsana ukuze bangaphambuki baye kuloo mhlaba wesono bazise makhe nje ingaba iyalazi Teddy masicule umqolo ubemnye ngayo ngoku. Ukuba kukho omnye uTeddy mzise nje kanye. Zalwana uStricker kunye nodade Stricker ndiyaqonda ukuba niyakwazi ukuthethwa lelaa culo ukubazisa ngaphakathi umnqweno ovuthayo usentliziyweni yenu ukuzama ukuzisa abalahlekileyo kuYesu usana lwenu oluncinane ukuba abe luyakufa ngaphambi kokuba lunikezelwe okanye yintoni enye lusindisiwe nakanjani ngokuba igazi likaYesu Kristu layenza loo nto eCalvary kodwa kwisikhumbuzo sohambo lwakhe olukhulu lwasemhlabeni xa wabeka izandla zakhe phezu kwabancinane waze wathi bavumeleni beze kum yiloo nto uzisa usana ngale ntsasa kwaye ubeka intembelo kuthi ukuba siyakuba nako ukuthandaza umthandazo wokholo ukwenzela omncinane ekunikeleni ubomi bakhe kuThixo bani igama lakhe uMarilyn Madge Marilyn Madge Stricker ingakanani ubudala ba iinyanga ezilishumi elinesithathu wazalelwa eAfrika kunjalo bekwanga ukuba kukho ingomso wangalo mncinane angaba ngummishinari ngaphaya emadlelweni apho wazalelwa khona kwaye omhle umntwana omncinci ungaza ngabana Nevin kwaye uMarilyn obe uhlala ndibathanda aba bafo bancinci ingaba singomfo omhlelo njani ngempilo njani ngempilo masithobe iintloko zethu ufuna wena beka izandla zakho kuye. bawethu wasezulwini sizisa kuwe uMarilyn March Streaker omncinane. Lo mntwana mncinane uthandekayo wazalelwa emasimini obumishinayo xa idabi lalihamba nzima. Uyathandaza ukuba uya kumsikelela lo mntwana. EBhayibhileni bazisa kuwe abancinane abanjalo, wabeka izandla zakho phezu kwabo wabasikelela wathi, bavumeleni abantwana beze kum, ningabaleli bona, kuba ubukumkani bezulu bubo banjalo. Mama notata bambeka ezingalweni zethu namhlanje. Thina ngokholo sinyuka izinyuko ngaphesheya, simbeka ezingalweni zakho ngokholo. Usikelele ubomi bakho, nike ubomi obude Nkosi. Wanga ngaba ngumntwana kaThixo, wanga ngakukhonza ngabo bonke ubomi bakho, wonke umthambo kwisihlumi sakhe abesisicaka sikaKristu. Siphe oko Baba. Sikelela uyise nonini, abantakwabo noodadewabo abancinci bangabangakhula kananjalo babe lusapho oluzukileyo enkonzweni kaThixo. Bawo sinikeza uMarilyn March omncinane kuwe egameni likaYesu Kristu ukwenzela ubomi benkonzo. Msikelele noyise nonini nezithandwa zakhe waye bangabangaphila ixesha elide ubomi obonwabileyo enkonzweni yakho egameni likaYesu. Amen. Thixo akusikelele, Elwana Streaker. Thixo akusikelele, iintsikelelo kwinenekazi elincinci elilungileyo. Inkosi Thethi Nkwenkwe. Ndiyabathanda abantwana abancinci, anibathandi. Bangaphi abangazange bawuve umbono endiwunikwe yiNkosi? Masibone izandla zenu phezulu abangazange. Dorani Neville, unayo incwadi yakho encinane apho, mhlawumbi ungabafundela kanye apho okomzuzwana nje okanye emibini elandelayo. Ndiyayikholelwa kanye apho ukuba uyathanda. Ngenye intsasa ndandingqenqe ebhedini yam, ndandisanda ukuvuka ebuthongweni, ndaze ndabeka izandla emva kwentloko ndaphumlisa intloko yam phezu komqamelo. Emva koko ndaqala ukumangala ukuba kuza kuba njani kweli yayicala. Ndaqonda ukuba ndiphile ngaphezu kwesiqingatha sobomi bam ukuba ndiphila ukuze ndibe mdala njengabantu bakowethu, kwaye ndifuna ukwenzela uYehova ngakumbi ngaphambi kokuba ndibushiye obu bomi. Ndava izwi lisithi, usaqala nje, cinezela idabi, qhubeka ucinezela. Njengoko ndandilele phaya ndicamnca amazwi ndicinga ukuba ndandicinge ukuba ndive izwi, kwakhona izwi lathi, cinezela idabi, qhubeka uhamba, qhubeka uhamba. Futhi ndingekakholelwa ndacinga ukuba mhlawumbi ndiwathethile ngokwam lo mazwi. Ndabeka imilebe yam phakathi kwamazinyo, ndabeka isandla emlonyeni ndamamela. Izwi laphinde lathetha, qhubeka nje ucinezela. Ukuba ubusazi ukuba yintoni na esekupheleni kwendlela. Ndabonakala ndisiva umculo kunye namagama engoma endala eqhelekileyo. Ndikhumbula ekhaya kwaye ndimatshekile, kwaye ndifuna ukubona uYesu. Ndingathanda ukuva ezo ntsimbi zasezibukweni zikhala. Biya kuyiqaqambisa indlela yam ize ilugcode lonke uloyiko. Nkosi ndivumele, ndijonge ngaphaya komkhusane wexesha. Emva koko izwi labuza, ingaba ungathanda ukubona nje ngaphaya komkhusane? Ndaphendula, ingandinceda kakhulu. Okwenzekileyo andinakutsho, nokuba ndandisemzimbeni, nokuba ndandingaphandle, nokuba ibikukuguqulelwa kusini na, andazi. Kodwa yayingafani nawo nawuphi na umbono endakha ndawubona. Bendiyibona le ndawo ndisiwe kuyo, kwaye ndizibone ndingqengqe apho phezu kwebhedi yam. Ndathi, yinto engaqhelekanga le. Kwakukho inani elikhulu labantu, kwaye beza bebaleka ukuza kundibulisa bekhwaza, "Oh, mzalwane wethu oxabisekileyo." Kwaqala kwafika abasetyhini abancinci ngokucacileyo bakwiminyaka yasebutsheni yamashumi amabini, kwaye njengoko babeya kundihola bathi, "Mzalwane wethu oxabisekileyo, amadodana ekubengezeleni kobutsha, amehlo abengezela njengeenkwenkwezi kubusuku obumnyama, benamazinyo amhlophe okweeperile," andihola esithi, "Mzalwane wethu oxabisekileyo." Emva koko ndaqaphela ukuba nam ngokwam ndiye ndaba mtsha kwakhona. Ndaye ndazijonga apho, ndajika ndajonga emva, umzimba wam omdala ulele ebhedini, ndibeke izandla zam emva kwentloko. Ndathi, andiyiqondi le nto. Njengoko ndandiqala ukuzama ukuqonda indawo endandikuyo, ndaqala ndaqonda ukuba akukho zolo nangomso phaya. Akukho mntu wayebonakala ediniwe. Njengoko inkitha yabona abafazi bahle kakhulu ndaka ndababona bolulela iingalo zabo kum, ndafumanisa ukuba kukho uthando olukhulu kuphela olwalundongamele, kwaye akukho mtsalane wasemzimbeni njengasekuziphatheni komntu. Ndaqaphela aba bafazi baselula benxibe iinwele zabo ukuya esinqeni, yaye iziketi zabo zisihla zaya ezinyaweni zabo. Emva koku uHope, inkosikazi yam yokuqala, wandanga wathi, mzalwane wam oxabisekileyo. Emva koko omnye umfazi osemtsha wandanga wajika uHope wamanga lo mfazi usemtsha. Ndathi, andiyiqondi le nto. Le yinto eyahlukileyo ngokupheleleyo kuthando lwethu lobuntu. Andifuni kubuyela kulaa mzimba mdala ebhedini. Laza ilizwi lathetha nam, yile nto washumayela ngayo ukuba umoya oyingcwele uyiyo. Olu luthando olugqibeleleyo, akukho nto enokungena apho ngaphandle kwayo. Emva koko ndathathwa ndahlaliswa endaweni ephakamileyo. Konke okwakundijikelezile yayiyinkitha yamadoda nabafazi entlahleni yobutsha. Babekhwaza ngovuyo, "Oh, umzalwane wethu oxabisekileyo, sivuya kakhulu ukukubona ulapha." Ndacinga, andiphuphi kuba ndiyababona aba bantu kwaye ndiyawubona umzimba wam ulele emva phaya ebhedini. Izwi lathetha nam, "Uyazi ukuba kubhaliwe eBhayibhileni ukuba abaprofeti bahlanganiswa nabantu babo." Ndathi, "Ewe, ndiyakukhumbula oko ezibhalweni, kodwa akukho ooBrenham aba bangaka." Izwi laphendula, "Aba singabo ooBrenham, aba ngabaguqulwa bakho, abo wabakhokelela enkosini. Abanye baba bafazi ocinga ukuba babebatsha kakhulu yaye bebahle babe neminyaka engaphezu kwamashumi alithoba ubudala xa wawubakhokelela enkosini. Akumangalisi ukuba bayakhwaza, mzalwane wethu oxabisekileyo." Emva koko sankqangaza isihlwele kuni, "Ukuba ubungathanga uhambe nevangeli besingekho apha." Ndabuza, "Oh, uphi uYesu? Ndifuna ukumbona yena." Abantu baphendula bathi, "Ungaphezulu nje kancinci, ngenye imini uya kuza kuwe. Wathunywa njengomkhokheli, kwaye xana uThixo efika uya kukugweba ngokwemfundiso yakho." Ndabuza, "Ingaba uPaulos noPetros bamelwe kukuma kulo mgwebo nabo?" Impendulo yayingu, "Ewe, Ndathi, ndishumayele oko bakushumayeleyo. Andizange ndiphambuke kuyo ndiye kwelinye icala okanye kwelinye. Apho babhaptiza khona egameni likaYesu, ndenje njalo nam. Apho bafundisa ubhaptizo kumoya oyingcwele, nam ndenje njalo. Nantoni na abayifundisileyo ndayifundisa kananjalo." Siyakwazi oko, bakwazi abantu, kwaye siyazi ukuba ngelinye ixesha siya kubuyela emhlabeni kunye nawe. UYesu uza kuza akugwebe ngokwelizwi olishumayeleyo kuthi. Emva koko uya kusinikezela kuye, kwaye sonke kunye siya kubuyela emhlabeni ukuze siphile ngonaphakade. Ndabuza, "Ingaba kufuneka ndibuyele emhlabeni ngoko?" Baphendula bathi, "Ewe, kodwa qhubeka ucinezela." Njengoko ndandiqala ukusuka kuloo ndawo intle yovuyo kangokuba amehlo wam ayenakho ukubona, abantu babesiza kum bendanga bekhwaza, "Mzalwane wethu oxabisekileyo." Kangoko ndaphinde ndabuyela ebhedini kwakhona. Ndathi, "Oh Thixo, ncede, ungaze undivumele ndenzelele ngelizwi, mandihlale ngqo elizwini. Andikhathali nokuba wenza ntoni na omnye umntu, Nkosi, mandiqhubeke ndiye kulaa ndawo intle yovuyo. Ndeyiseke ngakumbi kunangaphambili ebomini bam ukuba iya kuthatha uthando olugqibeleleyo ukungena kuloo ndawo. Kwakungekho mona, kungekho kudima, kungekho kugula, kungekho kwaluphala, kungekho kufa, kuphela ubuhle obuphezulu kunye novumo. Nantoni na oyenzayo ibeke ecaleni yonke enye into ude ufumane uthando olugqibeleleyo. Fika apho unokuthanda wonke umntu nkqu nalo lonke utshaba, nokuba inqwelomoya iyadlikihla, umbane uyadanyaza okanye imipu yotshaba iphezu kwakho. Ezi zinto azinamsebenzi. Fumana uthando olugqibeleleyo. Ukuba awusindiswanga, yamkela uYesu Kristu njengomsindisi wakho ngoku. Ukuba ubungabhaptizwanga emanzini, bhaptizwa ngoku. Ukuba ubungekalufumani ubhaptizo lukamoya oyingcwele, lwamkele ngoku. Cinezela kolwa thando olugqibeleleyo. Luya kusa kwindawo entle neyonwabisayo ngaphaya komkhusane wexesha. Nkosi mzalwane, ngayo loo nto. Yiloo nto ndacinga mhlawumbi abanye benu baya kufumana ukuyifunda, kwaye ukuba awunayo incwadana encinane utheni ngayifumana. Emva koko kwi kanye emazantsi ephepha wenze isihlomelo esincinane esithethwa ngolungiselelo phaya. Andazi nokuba uyiqaphele na okanye hayi. Kanye ezantsi emva kokuba uyifundile loo nto ekunene ezantsi into encinci efakelweyo ezantsi. Ngoku oko kuya phantsi kuzo zonke iilwimi eziphantsi kwamazulu uyabona ukufundwa kwihlabathi jikelele. Ngoku intoni intoni ke uthi ubuya kuthini oku ya mzalwane Branham phambi kokuba uthandazele abagulayo. Kungenxa yoku ukuze sazi ukuba imizamo yethu ayilolize yabona. Simele sisondele kuThixo ngelo jelo lothando nokholo. Ukholo lusisa kwijelo, uthando lulo olusingenisayo uxolo. Ngoku ucinga ukuba uThixo ubeya ngoku makhe ngoku ukholo lwakho lufikelela kwindawo ngoku. Uyacinga ukuba buya kucinga ntoni ngoku ukuba yonke imizamo yokuba lo mnquba kunye nala maqela abantu abalapha athe abeka ukwenzela ubukumkani bukaThixo. Baninzi apha abancitshe abantwana benu ukwenzela ubukumkani bukaThixo. Baninzi apha abaqhubeke bengenazimpahla besenzela ubukumkani bukaThixo. Baninzi abaye baqhuba kwizaqhwithi kwaye bahamba bengenazihlangu ezinyaweni zabo kuya kufika emnqubeni apha injalo lona ukwenzela ubukumkani bukaThixo. Ungafana ucinge umzobi ezoba umfanekiso obalaseleyo omhle de ubalasele kwaye emva koko awukrazuli kuya kubakho into engalunganga ngomzobi. Ungafane ucinge ukuba umqambi abhale ingoma ide ibalasele aze emva koko asuke akrazule owakhe umculo bekuya kubakho into engalunganga ngomqambi yabona. Akukho nto engalunganga ngoThixo. UThixo akenzi into enje ukuze nje asuka ekrazule ayilahle kude. Yenzelwe ubukumkani bakhe, yenzelwe ubuqhaqhawuli bakhe. Ngamnye wethu udlala indima kulo mfanekiso nakule ngoma. Siyinxalenye yobukumkani bukaThixo kwaye oko kukuthi okokuba sinokudlala iindawo zethu ngokoko nje siqonda apho sikhoyo ngokwendawo, indawo yethu kule ndawo, emva koko sihlale kanye kuloo ndawo kwaye inye indawo esiyaziyo ikuthanda kuba yiloo nto eyenza umfanekiso. Ngoku kunzima xa ubona le mibono inje nezinto ukuqonda ukuba yintoni yintoni ekwelinye icala. Akwaba bendisazi indoda yenza esi sihlomelo sincinane phaya ezantsi ukutsho ukuba abaprofeti bakudala indlela babeyibona ngayo le mibono nanjalo njalo nendlela loo nto namhlanje nangaphaya nkqu intoni esinokuyiqonda. Kodwa iNkosi isivumele ukuba sicinezele singene kuloo nto kwaye sibone ukuba yintoni naleyo. Ngoku zihlobo bendingalelanga kwaye mna phakathi kwamnani nje kunye neli bandla lilapha bendingekho embonweni. Ndiyawazi into oyiyo umbono. Abanye apha kule veki pheleyo nje abanye ibide kangamashumi amathathu amatyeli ngobusuku biya kwenzeka. Ubungathelekelela ubunzima obuphezu kwakho ikwenza ube novalo kunjalo. Ungathini ukuba ubuye kumhlangano ulolo hlobo kunye noxanduva nje ukuba umhlangano uhambe kakuhle okanye hayi ibikuwe njenje uxanduva. Ufuneka uphendule umlungiseleli ngamnye umbuzo ngamnye yonke into nganye. Umhlangano uhamba kakuhle okanye hayi ubeka uxanduva kuwe wedwa jonga ukuba oko kuya kwenza ntoni kuwe. Kwaye kukho abanye babalingane bam ngokulula nje bathengisa iincwadi njalo njalo baba novalo kakhulu kuya kufuneka bagoduke yabona bangqengqa bangezi enkonzweni ngobo busuku. Ethu oh imbi nje kakhulu njengomolokazana wam intombazana encinane ethandekayo engumKristu uLois njengokungena nje emhlanganweni njengokunjalo kangangeeveki ezisibhozo okanye iiveki ezisixhenxe rhoqo ngolo hlobo kunyanzeleka ukuba angqengqe nje usuku okanye ezimbini yabona kungekho xanduva yabona ubhile nje ukunikeza amakhadi okuthandazela ambalwa kwaye akrazuke nje abe zingceba. Kodwa uyabona bonke ubunzima buphezu kwam kufuneka ndixhomekeke kuni ukuba nindithandazele yabona. Ngaphandle koko babanga ukuba imizuzu engamashumi amabini entshumayelo phantsi kwempefumlelo ithelekiswa neeyure ezisibhozo zomsebenzi onzima emzimbeni wakho. Ndishumayela iiyure ezimbini ukuya kwezintathu ngobusuku ngamanye amaxesha kathathu ngemini yabona. Kwaye ke kuthe kani ngombono omnye umbono omnye wenza ukuba iNkosi yethu uYesu bebuthathaka injalo lona. IBhayibhile yathi umfazi wachukumisa ingubo yakhe wamenza ukuba abe buthathaka. Ke ukuba umbono omnye uya kumenza buthathaka yena unyana kaThixo uthini ngam umbono osindiswe ngobabalo angenza ntoni amashumi amathathu ayo ngobusuku obunye yabona. Iya ukuba besinokuma nje sicinge kungaphaya kwakhe nawuphi na umntu, umzimba womntu awukwazi ukuyimela loo nto. Endiyakuba kwiziko lempambano ndaweni ithile, ndibethekisa intloko yam emadongeni, yabona. Yiyo ubuthathaka obunjalo ongenakukwazi, ubuthathaka bangaphakathi, yabona, obukubulalayo nje. Ngoku kodwa ungacinezela ntoni ngoko? Ndingathetha oko, ndibona mntwana nodade uCox phaya, uRodney nenkosikazi yakhe nodade apha abasuka phaya emva, abaguqukayo abatsha. Kukho ilizwe ngaphandle nje ndaweni ithile, onokuthi ukuba unokucinga nje engqondweni yakho kwaye ube nombono wayo ngeyona nto izukileyo, kufanele wonke umgudu esiwenzayo, yabona. Ngoku phambi kokuthandazela abagulayo, ndinokutho oku, ungathini ukuba usana oluncinane ngaphambi kokuba luzalwe, masithabathe oko, usana oluncinane oluhlala esibelekweni sikanini kwezi nyanga zesithoba, kwaye olo sana luncinane lunokucinga, belunokuthi, uyazi intoni, bandixela ukuba ndilungiselela ukuzala, ke ndiza kwenza ntoni phandle phaya? Andazi into ngaphandle kwale ndawo ndihlala kuyo. Ndiwafumana ngaphakathi amandla am, kwaye ndiza kuziphilisa njani phaya? Bandixelela ukuba kukho ilanga elikhanyayo, bandixelela ukuba abantu balapha bayajikeleza, kwaye akukho nto ndiyaziyo ngaphandle kwale ndawo ilapha. Koko kukho konke endikwaziyo kanye apha kwisibeleko sikamama, apho kulapha ndangeniswa khona. Nantsi into endiyaziyo, kulapha esibelekweni, kwaye bandixelela ukuba kukho indawo eyaneleyo ngokuphindeneyo. Ke olwa sana luncinane beliyakoyika kakhulu ukuzala, ingaba oko kunjalo? Beliyakoyika kakhulu kuba liza kwindawo elingazinto ngayo, eyona iphakamileyo, izigidi eziphindeneyo kuphakama kunalapho belihlala khona. Belingayi kuyazi ukuba yonke imalunga nantoni na. Beliyakuthi, njani, ndiza kwenza ntoni? Beliyakoyika kakhulu ukuzala, kodwa thina sihlala phandle apha. Ke thina sasisemva phaya ngaxesha lithile, sasingenakubuyela phaya emva, besingayi kufuna ukubuyela esibelekweni sikamama kwakhona, yabona. Hayi, besingayi kufuna ukwenza oko. Kwaye yiloo ndlela kanye xa sisifa sihlobo. Oh Thixo, yabona, uzalelwa endaweni awuzange ube phaya, awunakuyiqonda indlela enkulu ngayo, indlela eza kuba phaya ngayo ndi. Kwaye inye kuphela into endenza ndiqonde okanye uqonde kokwakho uchukumisa okuncinci kobomi, njengokuba umoya ungena kusana esizalweni sikamama, yabona, kuphela kwendlela esinokuqonda ngayo ukuba yintoni na loo mhlaba mkhulu phaya ngaphesheya. Xa kungekho kugula, kungekho lusizi, kungekho kufa, kungekho kwaluphala, kungekho nto, obe kutheni xa uthe wafika ngaphaya, awungekhe ufune ukubuyela kwindawo enje, kungekho ngaphezulu kunosana lunokufuna ukubuyela emva esibelekweni sikanini, yabona. Inkulu kakhulu kwelinye icala, yabona, phaya phandle asinakuyiqonda ngokuqinisekileyo, akunjalo, asinakukwazi kuba indlela olwasana luncinane lungaphaya nakokuphi ukucinga, ngoko singaphaya nakokuphi ukuqonda kuba kuya kuba yintoni nangaphandle phaya, yabona, ngokuba sisesizalweni somhlaba, silungele ukuzalwa ngelinye ixesha, ubukumkani obutsha kwilizwe elitsha. Yiloo ndlela endiziva ngayo ngaloo mibono nezinto ezinjalo, okanye ukuba kwenzeka ntoni na kum ngalaa mini xa ndawela nje kwelinye kumphandle, nokubona ukuba yayintoni na okuya ndaze ndabuyela emva apha. Ingaba unokucinga ukuba ulusana kwaye waba nokwazi yintoni kuzuke kangakanani ukuhamba-hamba ubone imithi idubula, iintaka zithula, ilanga likhanya kunye nobomi obunje, kwaye ke kufuneke uvalelwe esibelekweni, kutheni ubungayi kufuna ukubuyela emva konke konke? Ke ngoko okwethu ukucinga kuya kuba ndindisholo phezulu ecaleni, okanye sizame ukucinga ukuba yintoni ngaphaya xa isibhalo sisithi iliso alibonanga indlebe ayivanga, okanye nokuba kwakhe kwangena entliziyweni yomntu oko uThixo abagcinele khona abo bamthandayo, yabona. Ke siyazi ukuba kuzukile kwelinye icala, ngenye imini ukufa oko sikubiza kukufa kuya kusinika uzalo olutsha, kwaye siya kungena kwelinye ihlabathi, kwelinye icala. Ngolona uGeorge awusayi kuba mdala ukhubazeke ngaphaya, kwaye umzalwane nodade Spencer nabanye abafana nabanye bethu badala nanjalo njalo, kwaye siya kuhlala sibatsha apho ngona phakade. Lona mdala le ngubo yenyama ndiya kuyilahla ndivuke, kwaye ndithabathe umvuzo ongunaphakade kwaye ndikhwaze ngeli xa ndidlula emoyeni ndlela ntlentlela ntle iyure emnandi yomthandazo. Kuphelile ngoko, akusekho busuku bude bokuthandaza, kusekho. Ngena nje kweso sitsha sovuyo isigaba sokuba phaya, hayi nje unyaka okanye amashumi amahlanu eminyaka okanye isigidi seminyaka, kodwa sibe phaya ikhulu leebhiliyoni zeminyaka. Asisayi kuba siqalile nokuqala konke kona. Yiyo leyo ngoko kutheni singafanele sivuye ngale ntsasa, kutheni singamele sivuye, kutheni le nto singafanele sixhamle kuzo zonke izinto ezinkulu asinike zona uThixo. Nantsi impiliso engcwele, kwakutheni ukuze umvumbo kaYesu ukukrazula umfanekiso athi ayikho into enjalo kuye, wawubetha umzimba wakhe phaya ezantsi iimbambo zabonakala ukuze ngemivumbo yakhe siphiliswe. Masingawukrazuli umfanekiso ngale ntsasa, masiyamkele. Yamkele mzalwana, kwaye nonke ngabanye ngoku abaza kuthandazela kubanye nokuma nje nijikeleze isibingelelo ngeli xa umyalezo uphumileyo kwimizuzu yembalwa edlulileyo ngokutolikwa neelwimi ukuba siya kubeka izandla phezu kwabagulayo kwaye sibone imisebenzi yamandla kaThixo. Ngoku mzwane wethu, awunyanzelekanga ukuba uphakame mzalwana phaya ulele phezu komantlalo, siza kuza kuwe. Kodwa ukuba kukho abanye apha abaza kuthandazela abangathanda ukuma ngasesiguqweni ngeli xa mna nomzalwane sithandaza sibeka izandla phezu kwabagulayo, yiza kanye ngoku kwaye khumbula wamkele la mfanekiso ngemivumbo yakhe siphilisiwe. Andiyiqondi Nkosi, ngokuqinisekileyo awukuqondi, usesesibelekweni somhlaba okwangoku, kodwa wawenza loo malungiselelo kwaye ubengayi kuthabatha. Kwakutheni ukuze atyatyulwe, ukukrazula nje umfanekiso okanye ukukrazula ingoma ukuyilahla? Hayi mhlekazi, wabethwa wangcwelerwa wopha ukuze thina siphiliswe, kwaye ngaloo nto thina imivumbo yakhe siphilisiwe. Ngamnye wethu ngoku njengokubani siza nihlanganisane esibingelelweni nithandaze. Ngoku okuninzi koku apha kobuvangeli basemelika obubalaseleyo kwaye sithethe malungu kufuneka wenze oku, wenze oku ya. Kukho into enye endifuna ukunyaniseka ngayo kuwe sihlobo sam, into indlela uThixo aphilisa ngayo isekwe kwisiseko senkonzo kuyo. Uyabona, kukwisisiseko senkonzo kuyo. Kufuneka samkele impiliso yethu kwisiseko sokuba siya kumkhonza emva kokuba siphilisile. Ngoku iBhayibhile yathi vuma iziphoso omnye komnye, thandazelanani uze niphiliswe. Uyabona, ikwisisekelo uya kukhonza uThixo. Abaninzi benu wapha mhlawumbi bakwimeko yokufa kwaye wena kufuneka ufe kuba into ethile ayenzeki. Emva koko ndifuna wena entliziyweni yakho. Ngoku singakuthambisa nge-ol, singakuthandazela umalusi kunye nam, sithandaze umthandazo wokholo, senze konke esinako. Kodwa ayisayi kukwenza nto ude ungene ebudlelaneni noKristu. Uyabona, kufuneka uze kwabo budlelwane ukuba mna Nkosi ndibona inenekazi liselula linyuka linyukela phaya kanye ngoku weza apha ngekudala kwixesha elidlulileyo endlwini enento efana nethumbu okanye umhlaza wesifo sikaHodgkin, kwaye ungumwisile ngokholo. Ndiyakholwa ukuba injalo. Akunjalo dade, kwaye wayeneqhuma elikhulu ecaleni kwaye ngoku nankuya emi ephilisiwe. Ndibona udade uyiva emi apha, wayengomnye weengxaki ezimbi kakhulu zomfazi endakha ndazibona kubo bonke ubomi bam, kwaye into yokuqala endambuza yona ingaba angabhaptizwa egameni likaKristu aze avume izono zakhe. Xana ndamfaka kula manzi alapho kwafuneka ndimbambe, wayebhitye kakhulu iingalo zakhe izinto nje ezibhityileyo, kwaye wabhaptizelwa egameni likaYesu Kristu, kwaye oko bekuyiminyaka elishumi eyadlulayo. Akunjalo dade, kwiminyaka elishumi elinesithandathu eyadlulayo, iminyaka elishumi elinesithandathu yokuphila, kuba wayekulungele ukuza ethobela xana abona bangcono oogqirha apha, kuba owakhe ugqirha wandixelela xana ndamxelela ndathi uphilisiwe, wathi uyakufa ngumhlaba kwiveki ezimbalwa. Ungakhathazeki ngaloo, uza kuba emkile kwezinye iiveki ezimbalwa, uya kuba engasekho. Kwaye sele emnika nje malunga nosuku lokuphila, kwaye nguye lo namhlanje emva kweminyaka elishumi elinesithandathu emi esiguqweni. Yintoni enye endinoyithetha ndiphindaphinda ndiphindaphinde? Ngoku uThixo akayenzeli nje loo nto komnye wabantwana bakhe aze angayenzeli abanye abantwana, uyenzela bonke abantwana bakhe. Nabani na othandayo unokuza yiyo, umenyelwe kuye. Ngoku umthandazo wokholo uya kumsindisa lowo ugulayo, iBhayibhile yatsho oko. Ngoku ukuba into endifuna ukuba uyenze ukuvuma ubugwenxa bakho kuThixo uthi, Nkosi, ndiphilise. Ukuba kuzange uguquke, nikela iintliziyo zenu kuKristu, kwaye ukuba uzange ubhaptizwe emanzini egameni likaYesu Kristu, kukho ichibi elisele lilungile, yabona. Kwaye eli nenekazi lincinane lingaphaya kwesitrato apho. Xa lowa ungakholwayo kubukho bukaThixo phaya waguqulwa lilo, xa lalilele, balithumela ekhaya lisuka eSilver Crest linethibi lisifa. Kwaye xana ndehlela phaya, yaze inkosi yanikeza umbono yathi liza kuphiliswa. Kwaye wadibana nam phaya ngentsasa elandelayo umnumzana uAndrews waze wandiphoxa nje wathi ithemba lobuxoki elinjeya phezu kwala mfazi. Kanti umnumzana uAndrews ayilo themba lobuxoki, umfazi ungumKristu kwaye xana ekwazi uyeza ukuze abhaptizwe. Kwaye wathi uyafa, wathi wayeza kubuyiselwa njani ekhaya evela eSilver Crest. Kanti mhlekazi ujonge oko ujonge kuko, ujonge koko ugqirha kutshoyo, ndijonge oko uThixo akuthethileyo, yabona. Ngoku kumahluko nje into ojonge kuyo, yabona. Ujonge koko ugqirha kutshoyo ngokuqinisekileyo uyakufa, kodwa kufuneka ukhangele koko akuthethileyo uThixo. Leli kabani ilizwe oya kulithabatha? Ungathini ukuba uAbraham wayenokuthabatha uluvo lokwagqirha okokuba yena enekhulu leminyaka obudala wayeza kuba nosana ngenkosikazi yakhe emashumi alithoba? Wayeza kwenza ntoni ke, yabona? Kutheni ugqirha obeyakuthi iphambene indoda ke uThixo wakubalela kuye ebulungiseni ukuba wakholwa uThixo, yabona? Ngoku wena oye umfazi waphila akakhathalelanga ukubhaptizwa igama likaYesu Kristu, ngokuba ndicinga ukuba wayeluhlobo oluthile lomwisile okanye umrhabi. Waqalisa ukugula ngakumbi, waze weza wathabatha uGrace Webber owayehlala kanye okanye usahlala apho unangoku intombi yakhe ihlala ingubo, waze weza apho wabhaptizelwa egameni likaYesu Kristu enomkhuhlane, kuqhambuke izifo zamaqhuma kulo lonke igxalaba lakhe nayo yonke into enomkhuhlane ikhulu elinesine. Kwaye wabhaptizelwa kanye apho egameni likaYesu Kristu, kwaye uhlala njengaphaya kwesitrato ukusuka apho. Mhlawumbi angabe uhleli apha ngoku ndibhekabhekile ukuze ndibone ukuba ndiyambona na kwimizuzu embalwa edlulileyo, yabona? Ukuthobela, uyabona. Ayikokujikeleza nje ndiyohluka nabanye abazalwane bethu ngokubeka nje izandla koku okuya kunye nokunye ngolo hlobo, nokuthetha uhlobo oluthile lokholo olukhohlisayo lokunyanzela loo nto. Ayiyo loo nto, umelwe kukuba ube nokholo lwenene oluqinileyo lweBhayibhile lukamoya oyingcwele, yabona? Akunjalo, ayiyi kuhlala, ayihlali. Naso isizathu sokuba ndikwazi ukuyibulela inkosi kuba indincedile ukuza kuthi ga ngoku iimpiliso ezenzekileyo ibizezenene ukuba zakhiwe ngenene phezu ko-itsho inkosi, yabona? Ngako oko ziya kuma ngoku. Njengesikolo esincinci secawa bendilinde umzuzu nje ndithetha nani bade babe neendawo zabo ngokwendawo kuze sibe nokuzola. Ngoku sinemizuzu embalwa nje siya kuthandaza, siqalise ukuthandaza. Ngoku ufuna ukuba ngamnye kuni avume izono zakhe kuThixo, kwaye athembise uThixo uba uya kumkhonza kwaye enze yonke into anokuyenza. Kwaye uMalusi kunye nam siza kuthandaza, size sibeke izandla phezu kwakho, kwaye uqinisekile ukuba uya kuphiliswa ukuba uyakholwa yiloo nto. Bangathini abo bantu bahamba ngentonga nezithulu nezimumu neemfama ecawa ephelileyo, benyuka nje beza eqongeni balahla intonga yabo yokusimelela, bahamba benyuka ukuze eqongeni amehlo avuleke, uyazi, ngolwa hlobo amakhulu ngokuphindwe ngamakhulu abo? Kade ndaphelelwa ngamandla kakhulu ngaphantsi ukundithwala ukundisusa kuloo ndawo, ndimile nje bona bedlula, yabona? Umgca unokusuka apha uye kwisikolo samabanga aphakamileyo eJeffersonville phantse umngcelele ukuza ngomgca, kwaye andazi uba kukho omnye wabo owadlulayo na kuphela oko kwaphiliswayo, yabona? Ngenxa yokuba beza phezu kwesiseko sokholo lokwenene lobuKristu kwaye bekholo, bona kumele yenzeke. Ngoku thobani iintloko zenu nonke, ndincedeni ndibathandazele. Nkosi Yesu, sizisa kuwe ngale ntsasa esi sihlwele simi apha silindile sabagulayo, abaxhwalekileyo, abantwana abancuncuthekiswayo, bangaphaya kwalo naliphi na ithemba abaninzi babo, Nkosi, lonyango loogqirha, ngakumbi le ndoda ilele apha kuloo mantlalo. Kuya kuba lubabalo lwakho okanye iyaphuma ehlabathini kwiintsuku ezimbalwa. Kwaye akukho ntandabuzo, kusenokubakho abathile bemi ecaleni kwesiguqo apho benokuhlaselwa intliziyo okubalindileyo nezifo neenkxwaleko eziya kubaqwenga. Inye kuphela into bawo enokubasindisa, enokuba sindisi ukuba ukuya ngaphaya kwezimvo ezintlanu zalo mzimba apho oogqirha baye bazama ngokuthembeka kukho ntandabuzo ukusindisa ubomi babo izifo umhlaza itb ingxaki yentliziyo kunye nazo zonke iziziba kunye neetyubhu kunye nezinto kunye kwaye kunye neyeza lokulwa intsholongwane utshaba luyagxalathelana ukungena kuthabatha ubomi babo kwaye ndivakalisile nkosi ndiyakholwa ulufo lwakho kubo kwaye ndiyivile indoda ithetha ngeelwimi ngale ntsasa yaziyanika lo olo toliko kuya kwenzeka ntoni na namhlanje abanye babo baya kuyamkela nkosi ngokuqinisekileyo ilungile loo nto ndiyayikholelwa kwaye ngoku njengoko kubhaliwe ebhayibhileni uba udavide inkwenkwana engumalusi wayesalusa iigusha zikayise phandle emva kwentlango kwaye ngenye imini ingonyama yangena yathabatha elinye lamatakane kayise yabaleka emkanalo kwaye laa nkwenkwana engumalusi inokholo yintoni eyayinayo ukuza kuxhasene nale ngonyama hayi umpu wokuzingela okanye umpu wale mihla kodwa yayinesilingi esincinane yaze yalandela laa ngonyama wayibulakala laa ngonyama wayibuyisa loo gusha ibhere yangeyane yafumana enye wayilandela ibhere eyayinokumtyumzela emhlabeni kodwa kazange acinge ngobukhulu bebhere okanye amandla engonyama okanye ukukhawuleza kwayo nokungabi nasakhono kwakhe ngesilingi kodwa xana wema phambi kokumkani usawule wathi umkhonzi wakho ebesalusa izimvu zikayise kwaze kwafika ingonyama yathabatha enye yabaleka yaphuma yaze ndayilandela ndayibuyisa imvu wathi kwaloo thixo owandihlangulayo esandleni okanye ethupheni lelabhere okanye emazinyweni engonyama angamthabatha lo mfilisti ungalukileyo amnikele esandleni sam indlela esazi ngayo ukuba ibali lihamba njani yokuba wayibulala wabulala indoda eyayikaninzi kaninzi ukuphindaphinda obukhulu kunokuba yena wayenjalo kwaye igorha indlela eyamkhwanqisa ngayo usawule laa kumkani inkulu enkulu indoda eligorha indlela laa nkwenkwe encinci inokuba nokholo olunjalo kwisilingi hayi kungekhona kwisilingi kodwa kuthixo ngoku nkosi kumi ngakwesi siguqu ulele apha kolo mandlalo zizimvu zikathixo amatakana amancinane njengokuba kwakunjalo kuye ziye zabanjiswa yingonyama ebizwa ngokuba ngumhlaza ibhere elibizwa ngokuba yi-TB ezinye izifo ezithe zababamba zabakhahlela ngaphandle zabaqwenga babe ziziqwenga nkosi ndiza emva kwazo ndiphethe isilingi esincinci esibizwa ngokuba ngumthandazo wokholo asikho ngako kodwa ndiyayazi into esiyenzileyo kwaye ndiyazi ukuba kusenguthixo omnye ndiza emva kwazo ngale ntsasa ukuze ndizibuyisele nkosi kumadlelo anomthunzi aluhlaza empilo entle ezantsi ngasemanzini azolileyo oxolo kwaye kude nokuxakaniseka kwabo ukuba bakholelwe kuwe kwaye ndilandela emva kwabo ndinezikrweqe owazinikelayo ukuba ndingene umthandazo wokholo uya kuyisindisa imilwelo kwaye uthixo abavusi babenze nasiphi isono basixolelwe kwaye bawo siyahamba ngoku ukuya kuhlangana notshabo uya kuhlangana nengonyama kuhlangana nomtyholi yo yonke imo akuyo ebizwa ngokuba ngumhlaza TB umhlaza isifo sikahodgkin ingxaki yentliziyo nasiphi na esinye isifo siza ukuba simfumane size siyibuyisele le mvana kwindlu kathixo kwakhona egameni likayesu kristu siyahamba ukuya kusebenzisa esi silingi osinike sona yiba nathi bawo njengokuba sisondela kuwe ngentlonipho ngoku egameni likayesu ndifuna nigcine iintloko zenu zithotyiwe kwaye siyeza ukuza kuthambisa ngeoli size sibeke izandla kwabagulayo kwaye umthandazo wokholo uya kusindisa abagulayo wonke umkristu olapha beka ukholo lwakho kulo mca wokuthandazela Thank you. ngeentloko zethu zithotyiwe ngoku. Asiphakamise nje izandla zethu ngoku. Bawo wethu wasezulwini, abo babenako ukuphakama baphakamisa izandla zabo ukuba bayamkele. Lo mzalwane ubelele elukhukhweni waphakama ukubonisa ukuba uyamkele impiliso yakhe. Siyakholwa Nkosi, bahamba ngoxolo bebuyela ngoku kumadlelo aluhlaza anomthunzi. Asemanzini azolileyo uze baphile kwakhona egameni likaYesu. Sikunika umbulelo ngayo. Amen. Kulungile mzalwane uNevi. Zakuhlala apha ndikumamele ushumayela ngoku.